kubera iki abanyarwanda bakwiye kumenya iki ku ikoranabuhanga?
Urakoze Bright. Ikoranabuhanga ni ikintu cyiza cyane, ni igikoresho abantu bakoresha. Cyoroshya ubuzima, cyoroshya akazi, cyoroshya kubona amakuru, kandi kikaba cyanakoreshwa mu buryo bwo kubona amafaranga. Usanga rero abantu benshi bagikoresha muri ubwo buryo, ariko nanone iyo gikoreshejwe nabi gishobora gutuma abantu bagwa mu cyaha.
Yego.
Nk'uko itegeko rihana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ryatowe mu 2018 ribigaragaza. Hari n'abantu baryihisha inyuma iryo koranabuhanga, kuko umuntu yicara iwe aho nta wundi muntu uhari, akaba yakiba abantu, yashuka abantu, cyangwa se yakangiza iby'abandi. Ugasanga nanone kubera ako kantu ko kuba umuntu yakora ibintu mu buryo navuga wenda yihishe nta wundi muntu umuhari ari we na mashine, bikamushuka akaba yakora n'ibyo atatekereza gukora ari kumwe n'abandi. Aho niho rero usanga harimo na bamwe usanga bashuka abana, bakaba babakoresha ibintu bibi, kubashuka ku buryo bibaganisha mu busambanyi, kubashuka mu buryo wenda batuma batukana cyangwa se bavuga n'ibitavugwa.
Nibyo. Yeah. Turaza kugaruka wenda ku rutonde rw'ibyaha mubona cyangwa se ibishuko bituruka ku ikoranabuhanga bishobora gushora urubyiruko mu byaha cyangwa se gukora ibindi bitajyanye n'amabwiriza agenga indangagaciro z'umunyarwanda by'umwihariko urubyiruko. Ariko hari gahunda yitwa Get Safe Online. Yatangiye ryari, ni gahunda ki?
Get Safe Online ni umuryango udaharanira inyungu, watangiriye mu Bwongereza, ariko ukaba waratangiye gukorana n'u Rwanda guhera mu 2000 mu mpera za 2019, cyane cyane ubutumwa bushishikariza abantu kugira ikoranabuhanga ritekanye. Bikaba ubwo bukangurambaga bwaratangiye mu 2020, akaba afitanye ubufatanye na Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation.
Yego. Umaze igihe mu Rwanda?
Watangiye gukora ubukangurambaga bwatangiye mu 2020, ariko kuganira kugira ngo badufatanye muri ubwo bukangurambaga bikaba byaratangiye mu mpera z'umwaka wa 2019.
Ni izihe nshingano uyu muryango ufite?
Inshingano ni imwe ikubiyemo gukangurira abantu gukoresha ikoranabuhanga mu buryo butekanye.
Yego.
N'ubukangurambaga muri make bwo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo butekanye.
Yego. Mije Prof ihura cyane no kumenya amakuru ajyanye n'umuryango, iterambere ry'umuryango, imibereho y'umuryango, uko umuryango ubayeho mu Rwanda, ariko unaganisha ku muryango mwiza muzima. Ikoranabuhanga n'umuryango nyarwanda bifite aho bihuriye 100%, kuko ubu uvuze umuryango utari mu ikoranabuhanga, tuvuga ko wari umuryango usa naho wasigaye inyuma, utaza aho isi irimo kwerekeza, twese turerekeza ku ikoranabuhanga. Mubona umuryango ukoresha neza ikoranabuhanga uko bikwiye?
Umuryango ukoresha ikoranabuhanga uko bikwiye, ariko haraho haza mu burangare. Kuko ikoranabuhanga rirakenewe n'isigana, umuryango utari ikoresha wasigara inyuma. Ariko kimwe mu byatuzanye hano kugira ngo tubiganireho abantu ni uko hajya habaho uburangare, uburangare ku babyeyi,
okay,
n'uburangare ku bana. Yego.
Murabubona?
Turabubona.
Ni izihe ngero zihari?
Iyo ikoranabuhanga rikoreshwa kugira ngo bafashe umwana kugira ngo yige, bafashe umwana kugira ngo akanguke, biba ari byiza. Ariko hari igihe none ikoresha ikoranabuhanga rimufata bugwate, akabimbata ikoranabuhanga. Iyo yabaye imbata ikoranabuhanga, ni ikibazo kinini cyane. Umwana atakaza bwa bushobozi bwo kuba yakwikorera gahunda, ugasanga umwana ntago agishobora kumenya amasaha yo kuryama ngo aruhuke, amasaha yo gufata ifunguro, amasaha yo kwikorera isuku ariyo ku mubiri, ari ibintu byose ugasanga ntago agifite gahunda muri we, ugasanga ibintu byose byabaye akavuyo kuri we kubera ko yabaye imbata y'ikoranabuhanga. Icyo ngicyo ni ikibazo kinini cyane tubona mu miryango, ni ikibazo kinini kandi uruhare runini rufitwemo natwe ababyeyi, kuko hari igihe umubyeyi yumva ko iyo yashoboye gufasha umwana kugira ngo ajye ku ikoranabuhanga nta kindi gisigaye.
Yego.
Ikoranabuhanga rikamufasha kurera. Ariko ingira ngo twese turabizi niba uhangayikira umwana hanze y'ikoranabuhanga hanze ya murandasi wagombye no kuba uhangayikira umwana igihe ari kuri murandasi ukavuga ese niba umujye mubwira uti ntugasuzu ubonye wese ntugakurikira ubonye wese no kwikoranabuhanga ntago twagombye kuba twibaza ese arimo kuganira nande ese arimo gukora ibiki ahangaho rero habahure urangare bw'ababyeyi ikindi nuko umwana hari igihe uretse n'izo ngaruka ku mitekerereze n'ingaruka ku buzima bwe umwana iyo yabaye imbata yicara imbere ari imbere ya televiziyo ari imbere y'ibindi bikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga usanga agira ashobora kugira ikibazo cy'ubuzima umuvuduko ukabije ikibazo cyo kongera ibiro mu buryo butunguranye kubera ko aba yicaye ibibazo byinshi by'ubuzima hari rero nibibazo noneho tubona byinshi cyane muri iki gihe by'imyitwarire
yego
umwana kuriya ababyeyi bumva ko ubwo umwana afite ikoranabuhanga nta kindi kibazo bakeneye kuberebaho akaba yibereye mu cyumba ugasanga umwana amaze amasaha menshi mu cyumba arimo gukorana na cya gikoresho akoresha ku ikoranabuhanga yaba ari telefone cyangwa imashini arimo ibyo areba cyangwa se akina na ya mikino yo ku ikoranabuhanga umwana hariya aba yibereye mu isi adahuriyemo n'ababyeyi kandi umubyeyi aba ari mu rugo kugira ngo wa muryango nyine ube umuryango rero muba mumeze nk'aho umwana ari mu isi ye namwe muri mu yindi ugasanga umwana yagize imico idasanzwe mu kibaza ahantu ayivana ugasanga umwana muri iminsi hari ibintu biharawe ku mbuga nkoranyambaga byitwa likes na views ugasanga umwana hari ikintu yashyizeho yabuze views yabuze likes umwana ukabona arajunjamye kubera
yahangayitse
kubera icyo kintu mwebwe ababyeyi icyo gihe ntimuba munazi nibyo arimo gusakaza kuri za mbuga nkoranyambaga ariho ntago abantu bamenya ikirimo kuba ku mwana ibindi nibyo mugenzi wanjye yaravuze iyo umwana ariho mutazi ibyarimo ahigira ujya kubona ukabona umwana asigaye akoresha imvugo zidasanzwe akaba asigaye avuga imvugo atavugaga akaba asigaye akora ibintu atakoraga mbere hari ibyo ari imikino bakina na filime bareba burya zubaka umwana ya mikino baba bakina umwana kuko utazi ibyo arimo gukina ku ikoranabuhanga ugasanga arakina imikino irimo kwicana ugatsindira amanota kuko wisha abantu benshi
yego
umwana buriya bigenda bimwubakamo uwundi muntu utari we mukicara muzi ko mugifite wa mwana ariko byararangiye asigaye ari undi muntu ugasanga atatinyaga asigaye bitinyuka agahinduka umuntu ufite nk'imyaka 60 kandi ari umwana mbese akamera nka wa muntu tuvuga ngo afite inararibonye ariko inararibonye ribi ibyo mu ikoranabuhanga ikindi rero ni icyo ngicyo cy'abantu ahurira nabo ku ikoranabuhanga bashobora kumushuka turabafite benshi cyane umwana ajya hariya agatangaza amakuru agashyiraho amafoto ye agashyiraho n'andi makuru agashyiraho nimero za telefone z'ababyeyi agahura n'umuntu umusaba ibintu nk'ibyo atabizi yigize umwana kuko ku ikoranabuhanga bimwe umubyeyi aba yaramubwiye ati nuhura n'umuntu akakubwira akaguha impano ntugapfe kuyifata uriya ku ikoranabuhanga waza yigize umwana mugenzi we yigira umwana mugenzi we akamukoresha bya bintu byose tujya tubabuza mu buzima busanzwe icyo gihe rero umwana hari igihe usanga hari nk'amashusho yatangaje noneho muri iki gihe akaba bitangaje iki gihe ariko mu myaka 10 bya bintu byagiye ku ikoranabuhanga ntibisibika
yes
noneho akazaba ari ahantu runaka ari umuyobozi runaka afite ibyo ashinzwe ahanaha ugasanga bya bintu biragarutse bakayongera akavuga ati murebe wa muntu ibyo rero
bikakwicira
ni ibintu byinshi tubona dushaka gukangurira ababyeyi icyanyuma nasorezaho nihuse ni ikibazo kiduhangayikishije abantu burya mu burenganzira bw'umwana urwego rwacu rureba n'uburenganzira bw'umwana uburenganzira ku ikoranabuhanga ntitubishishikariza abantu tutumva ko yenda harimo ibibazo ngo tuvuge ngo umwana ntiyemerewe ngo dufunge oya ni uburenganzira bwe turanashikiriza abantu ko umwana natajya mu ikoranabuhanga isi zamusiga ni inshingano zacu
yego
ariko umukubijyaho hari abantu noneho babikoresha nabi bakaba banabihanirwa n'amategeko bica uburenganzira bw'umwana banamuhohotera dukunze kubona abantu bakinisha abana bakabakinisha ari ukubakinisha mu kwamamaza ari ukubakinisha mu mafilimi magufiya ari ukubakinisha ibintu byinshi cyane bitandukanye bakabakinisha ibintu bitajyanye n'imyaka yabo umwana agakina ari umuntu urimo gukora ibikorwa byo guhohotera urimo gukora ibikorwa birimo ubusambanyi
cyangwa gusabiriza kwiba ugasanga ni filime bamukinishije aracyari umwana ariko arakina asaba arakina yiba yego
biriya rero buriya muri bwa za nshingano twese dufite zo kurinda uburenganzira bw'umwana buriya umuntu aba arimo kuzica biriya ni ibintu tubona henshi akenshi none abantu banabikora badafite bo bafitemo inyungu umwana urimo kumuhohotera ku nyungu zawe nta nubwo n'icyo uvanamo nta masezerano mufitanye n'umwana ubundi umwana ntimwakabaye mugirana n'amasezerano mwakabaye muyagirana n'ababyeyi hagombye kuba kubanza kuba ababyeyi bumva ibyo murimo gukorana bagasinyana namwe amasezerano yuko babyemeye hanyuma n'ikindi hakarebwa noneho n'uburenganzira bw'umwana kuko burya n'ababyeyi bashobora kwica uburenganzira bw'umwana batabizi nabyo turabibona
ibyo
nibyo bintu rero mvuze mu magambo make ni byinshi ariko mu magambo make nibyo bibazo tubona mu muryango bijyanye n'uburenganzira bwa no kurinda uburenganzira bw'abana ku ikoranabuhanga
ni ikibazo gikomeye ko kenshi turabizi iyo tutashye abana nta kindi bihutira no kugusuhuza ntibakibitekereza abashaka kukwaka telefone nkuriramo password cyangwa akaba yizi direct ukabona agiye mu cyumba ari kuri internet ibyo wavugaga ukabona umwana arakina na bagenzi be mu minota mike baje kurega batankubisa igiti anjombye iki kubera ko arakina kina bya bindi yarebye bya filime yo gukubita kwica kurwana ugasanga arashaka gufata icyuma kujya kugikinisha mu bandi bana ni ikibazo gikomeye ariko uri impuguke cyane mu bijyanye n'ubucuruzi cyangwa se business nifuje kubaza niba ubu bucuruzi bukorerwa kuri internet ku mbuga nkoranyambaga ubucuruzi buharuzi za YouTube izo za Twitter izo za buri hantu hose buhasigaye bareba views n'uburyo ukurikirwa ikaba business ntabwo mu rubyiruko rw'u Rwanda baraba imbata y'ubu bucuruzi ku buryo bishobora kubayobya bikaba byanabakururira izindi ngaruka zanabaviramo iguri icuruzwa ry'abantu
yego cyane birahari urubyiruko nubwo turimo kuvuga umwana buriya tumuvuga guhera umwana akivuka kugeza ku myaka 18 bakiri umwana ibi rero birahari cyane mu rubyiruko izi mbuga nkoranyambaga ni imbuga zifite navuga zifite ubwisanzure
yego
zifite ubwisanzure kugira ngo ujyeho utangire kubikoresha nta kintu kindi bisaba ushobora no kubeshya n'imyaka yawe ushobora kubeshya n'umwirondoro wawe ubundi ukajya ugatangira ugakora witwa ukutitwa mu rubyiruko rero birahari ibi bintu byo kuba ufite abantu bagukurikira benshi kuba ufite abantu barebye ibyo washyizeho byinshi bakunze ibyo washyizeho byinshi ni ikibazo bigezaho noneho umuntu agashaka ibyo ari busakaze bitajyanye na gato n'icyo n'uwundi we ubwe anemera ariko akagikora kugira ngo ashobore kubona ba bantu bamukurikira benshi ba bantu baza kuvuga ko bakunze ibyo ngibyo kuko we icyo areba noneho ni ukuvuga ni ikindi bushyire hariya ni ikindi busakaze abantu bakagikunda nanjye nkamenyekana nanjye nkaba umwe muri bariya bafite ababakurikira bageze kuri miliyoni ibyo rero bitwara urubyiruko ahantu habi bibatwara ahantu habi kubera ko akenshi iyo unarebye ba bantu babikora ntago muri bo ko baba bemera biriya bintu ntago ari byo aba arara atekereza turabizi ubona abantu benshi cyane ubundi bagira ibihangano akagira uko atekereza ikintu ashaka gukora ikintu ibyiyumviro by'ikintu azaba azakora ibi rero by'ikoranabuhanga bitwara umuntu bifata umuntu bikamushyira ari umuntu utari we wa muntu usanzwe n'umuntu uri hariya ku ikoranabuhanga dore ko aba yanahishe noneho n'umwirondoro we n'abantu babiri baba batandukanye biri akabikora byangiza ariko ashakamo inyungu ariko umwana aganira kuko bamwe tujya tunaganira mwaganira ugasanga koko nawe arabyumva arabizi ariko akavuga ati biriya ndimo kubikora ndebera nawe murabona ko ibi bintu byatumye noneho nongera bankurikiraga nubwo atabyemera nubwo bitari bimurimo ariko arimo kubikora ni nk'uko bavuga ngo ndabyutse ngiye ku kazi ibyo rero ni ikibazo dufite turagerageza dufatanyije namwe itangazamakuru ukora ubukangurambaga ubwo n'urugendo rurerure
ikoranabuhanga naryo itangazamakuru naryo ryabaye ikibazo online ritangaza amakuru atariyo bitewe no gushaka izo views turabibona ngire ngo muri ministeri ya ICT baraza kutubwira n'ingamba mwaba mufite zo gutuma abantu bakoresha ikoranabuhanga uko bikwiye kuko birababaje kubona abantu usanga bakurikiye amakuru atariyo kubera titre buriya titre ibikubiyemo inkuru yose usanze handitseho titre ngo biracitse noneho i Kigali birarangiye bagashyiraho ifoto y'inzu zirimo gushya bagashyiraho abayobozi baraho bahuruye wayifungura ugasanga harimo amakuru adashinga namba bidahuye na titre birimo kuyobya abantu benshi ugasanga bashyizeho ngo noneho muri Congo ngo rubavu biracitse wafungura ugasanga barimo kuvuga amakuru ye ya sporo nyamara titre umuntu yayikuruye cyane hari n'ababigenderaho gutya nayirirwa nareba akareba titre agahita arekera ati noneho turashize so sinzi muri ministeri ngire ngo muze kutubwira ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga ariko munatubwire cyane tuganisha ku kurinda abana niba hari ingamba mwaba mufite cyangwa se mwashyizeho zishobora kurinda abana ikoresha ry'ikoranabuhanga uko bidakwiye no kuba ryabagira imbata
murakoze muri 2019 hagiyeho politike yo kurengera umwana mu ikoranabuhanga iyo politike yagaragaje ingaruka abana bashaka kugira mu mikoreshereze mibi y'ikoranabuhanga izishyira muri mu byiciro bine icyiciro cya mbere ni ikijyanye n'amakuru umwana ashobora kubona mu ikoranabuhanga donc amakuru atageneye imyaka yiwe bituma wenda yashobora guhahamuka ashobora kugira donc ugasanga byamuteye ubwoba ku buryo anatekereza ko ari ibintu ari n'ukuri kuko imitekerereze ye bikiri hasi dufate nka buriya by'ubwicanyi ashobora kureba filime y'ubwicanyi akagira ngo koko wa muntu bamwishe hakaba ikindi cyiciro ni cyiciro kijyanye n'imyitwarire mugenzi wanjye yabigarutseho Peter wa mwana areba bya bintu yabonye mu ikoranabuhanga agashaka kwitwara kwa kundi ugasanga umwana atangiye gutukana atangiye kunywa urumogi icyiciro cya gatatu ni icyiciro gishobora no kumuganisha kwa kugurishwa k'umwana contact risk aho usanga umwana bitangiriye mu ikoranabuhanga aganira n'umuntu kuri WhatsApp cyangwa kuri Instagram noneho bagahanana za gahunda na gahunda bakageraho banahura mu buryo busanzwe mu buryo buri physique ari naho biviramo babana ubusambanyi cyangwa se kugurishwa hadutse ibintu byo kushuka abana ati wabonye buruse ugasanga umwana aranatanga amafaranga ati koko nabonye buruse utwe bakatumucucura icyiciro cya kane ni cya cyiciro cyaho abana babakoresha mu bucuruzi mu by'ukuri itegeko rirengera umwana rivuga ko umwana atemerewe gusinya kontara kuko atarageza ya myaka yo gusinya kontara kuko atarageza cyage cyo kuba yatekereza akavuga ati hano mfitemo inyungu ziki ugasanga abana barashaka kuba abastari barashaka gutwika ugasanga noneho abantu bakuru bari kuprofita ya mitekerereze y'umwana bakaba bamukoresha mu ndirimbo bakaba bamukoresha mu kwamamaza ariko bataganire n'ababyeyi ngo babe babemerera ko umwana akora bya bikorwa nyuma yo gushyiraho iyo politiki igaragaza nyine ibikorwa bigomba gukorwa kugira ngo umwana arengerwe hakaba harimo n'itegeko ryagiyeho rihana ibyaha by'ikoranabuhanga ariko ugasanga nanone harimo ingingo zihana ba bantu bahohotera umwana bakoresheje ikoranabuhanga, cyane cyane wenda nka za kubereka za filime pornographique z'ubusambanyi, cyangwa se kubakinisha za filime pornographique. Usanga hari iryo tegeko nyine rigaragaza ibyaha bimwe na bimwe umuntu akoresheje ikoranabuhanga ahohotera umwana ashobora guhanwa, ariko imbaraga nyine zigashyirwa mu bukangurambaga kugira ngo nyine n'ababyeyi bamenye ko umwana afite uburenganzira ku ikoranabuhanga, ariko agomba guherekezwa kugira ngo rya koranabuhanga rimugirire akamaro. Aho tukangurira ababyeyi kugena igihe umwana agomba gukoresha ikoranabuhanga, umwana ntiyiriwe akoresha ikoranabuhanga, kuko buriya n'uturimo tw'amaboko tuhadukenewe.
Yes.
Tunamufasha kugira ngo atazagira umubyibuho ukabije, ariko tunamwungura ubwenge no kugira ngo abashe kwibeshaho muri gisi dutuye. Ikindi tubashishikariza ni ukuba inshuti n'abana, inshuti ku buryo wa mwana gufungukira akakubwira ibyo akorera ku ikoranabuhanga. Niba akoresha za mbuga nkoranyambaga, nawe ukagerageza ukaba inshuti nawe kugira ngo umenye araganira n'abandi,
araganira
iki mu ikoranabuhanga. Cyane cyane tukabakangurira ko abana batazaza bakoresha ikoranabuhanga ahantu hihishe, kuko buriya iyo ubonye umwana yarari gukoresha ikoranabuhanga, wabona umugezeho ukabona arimo gushaka kuguhisha ibyo arimo, nawe burya bazi ko ibyo arimo atari byiza.
Yes.
Ugomba kuhita ugira amakenga, ariko ntumuhutaze, kuko n'umuhutaza azaza arushaho kuguhisha. Ahubwo ugerageze umuganirize, umenye ibyo ari gukora, ube wamenya n'uburyo umugira inama. Ikintu ahanini iyo duhuye n'ababyeyi tukaganira, baravuga ati se ko abana baturusha ikoranabuhanga, urabona twaye, ariko nta rutugu burya rukura ngo rusumbe
ijosi.
Ibyo ariyo byose, nubwo wa mwana yaba kurusha gukoresha ikoranabuhanga, ariko umurusha uburambe bw'uburyo abantu babaho muri gisi, ku buryo ushobora uganiriye nawe akakubwira ibyo arimo, ushobora kumenya niba bari kumushuka cyangwa bari kumujyanisha heza. Ibyo bintu tubikangurira ababyeyi ko batagomba kwitinya, nubwo wenda atazi gukoresha rya koranabuhanga nk'umwana we.
Yes.
Ariko ko afite imitekerereze yagutse kurusha wa mwana, ku buryo ashobora kumenya ibyamugirira akamaro n'ibyamuganisha habi.
Ubwo ni n'ubutumwa ngire ngo bw'ingenzi cyane ku babyeyi, ariko ntekereza ko na sosiyete nyarwanda ikwiye kugira ikikora, wenda bijyana n'umuryango nyarwanda, ariko na n'ubuyobozi gushyiraho amabwiriza agenga ikoresha ry'ikoranabuhanga. Tugana ku musozo w'ikiganiro, ko turacyafite iminota igera kuri 5, nifuje kubabaza nko muri ministeri y'umuryango n'iterambere ry'umuryango, mije prof, mufite izihe ngamba zijyanye n'uburyo bwo kurinda umwana cyane ku ikoresha ry'ikoranabuhanga bigizwemo uruhare n'umubyeyi?
Murakoze. Hari amabwiriza ahari arimo kunonosorwa ubu ngubu. Ariko nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, n'amabwiriza areba ibyiciro byose, areba ababyeyi, areba abarezi, areba abishingizi b'abana, ariko akareba cyane cyane n'umwana, kuko turashaka gushyira ingufu ku mwana. Umwana nk'uko yarabivuze mugenzi wanjye, ararusha ba babyeyi tubwira, hari n'abarusha n'abarezi babo ikoranabuhanga.
Yego.
Turashaka rero ngo umwana muri bwa burenganzira bwe ntituri bugende ngo tumufungire, ariko turashaka rero no kumubwira ibibazo ashobora guhurira nabyo hariya. Ayo mabwiriza rero arahari, hari amabwiriza, hari na n'imfashanyigisho, byose birateguye. Mu minsi iri imbere tuzatangira kugenda tubisakaza hose, namwe mukazadufasha. Ingufu turimo kuzishyira cyane, ko byamaze kugaragara ko umwana iyo ari mu rugo usanga ya kakajambo kibanga ni umwana bakabitsa, ibintu byose n'umwana ubifite byanye n'ikoranabuhanga. Dufite inyungu rero ko we tumubwira ukuri kose, akajya mu isi y'ikoranabuhanga azi ukuri. Ariko birareba n'abandi, ayo mabwiriza aragenda areba abantu batandukanye, ariko duhereye ku mwana cyane.
Ni ikibazo gikomeye n'ababyeyi, kuko hari ababyeyi navuga wenda ko ari gito, wenda bataza kumfata nabi, usanga ni umubyeyi afite abana ariko telefoni ye bwe bwite yadawunirodinze mu tuvideo twa prono, utwo bamusharinga kuri WhatsApp mu magurupa bamo tw'inshuti ze, ntadusibe akaturekeramo yarangiza akayiha umwana. Akenshi wa mwana iyo yigezeho ariherera ukamubura. Akajya kwiherera umucunze neza usanga aribyo yagiyemo. Ababyeyi bakwiyengere ngo kuba maso cyane kumenya nibiri muri telefoni zabo, links zirimo zihuza umwana na telefoni, kuko abana benshi wa mugani ikoranabuhanga basigaye bariturusha, usanga azi ahantu yinjira, rimwe na rimwe ugasanga we nta nubwo ubizi, ugasanga yari ifoto y'amafoto yimakiye wowe utazi aho biba. So ntekereza ko ari ubu bukangurambaga bwari bukenewe cyane n'abantu kubwumva ari benshi. Dusoza ikiganiro mbasaba ko buri wese yagira ubutumwa agenera abanyarwanda cyane cyane ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga.
Ikintu cya mbere mbanza kubwira abana ni uko ikoranabuhanga ni ryiza, ariko iyo rikoreshejwe nabi rirabangiza, kandi ribangiza mu buryo bukomeye, kuko cya kintu cyagiye ku ikoranabuhanga ntikijya gisibama. Nkawongera nkabwira ababyeyi ati bagakwiye guhangayikishwa naho abana birirwa mu isi ikoranabuhanga, kurusha uko bahangayikishwa nabo nawe n'umwana igihe batamubona iruhande rwabo. Usanga ababyeyi benshi iyo babona umwana atari hafi aho ngaho mu rugo bavuga ngo yazerereye, ugasanga bahangayitse cyane. Ariko bagakwiye guhangayika kurenza hahandi, kuko noneho wa mwana yazerereye mu isi yose ari kwiga ibintu bitandukanye. Ikindi nkashishikariza abantu kujya ku rubuga getsafeonline.gov.org.rw. ni urubuga rugaragaza uburyo umuntu agomba kwitwararika mu isi y'ikoranabuhanga, ariko noneho hakabaho n'igice igice cyagenewe uburyo bagomba kurengera umwana mu isi y'ikoranabuhanga. Ubundi bagira amakenga y'ibyo babona umwana atitwayemo neza cyangwa se umwana ashobora kwangiza, bakitabaza inzego zitandukanye harimo RIB ku murongo 1-1-6 cyangwa se bakaba bahamagara kuri nimero ya NCD. Ariko nanone bashobora no kwitabaza kiriya kigo cya cyber
nacyo 1711 cyangwa 1712 1712 cyangwa 1711. Uwo murongo ubufunguye iteka, abantu benshi bamaze kumenya barawukoresha, bajya bakora ubutabazi ku bana bahohoterwa, bamburwa uburenganzira, batajya ku ishuri bakubitwa. Iyi nimero nkeka ko ariyo bakunze gukoresha ngira ngo banifashisha mu gutanga ubundi butumwa.
Yego. Ubundi bakaba banagana na Isange One Stop Center kugira ngo ibafashe mu buryo bwo mu mitekerereze, kuko buri ikoranabuhanga ryangiza n'uburyo bw'imitekerereze.
Nibyo.